It's 3 o'clock here in Richmond, Virginia, and you are listening to WRIR LP 97.3 FM Richmond. My name is DJ Dowdy. I'm here with you every other week from 3 to 5 p.m., bringing you 2 hours of Congolese music on Ambiance Congo. Welcome, welcome, welcome. Welcome to Ambiance Congo, another day when I've brought in a big crate of records and CDs. I have no real idea what I'm going to do other than just play great Congolese music for you. Support for WRIR comes from Union Market, a neighborhood grocery and eatery in Union Hill. Union Market features soup, salads, and sandwiches, plus craft ales and cider on tap. In a casual environment with patio seating, Union Market is it. 2306 Jefferson Avenue. Menus and more are on the web at unionmarketrva.com. And you can follow the track list or contribute to it by going to www.wrir.org. Leave us a comment there or call. Area code 804-649-9737. My name is Dowdy. This is Ambiance Congo. Enjoy. Let's start off with something from one of my favorite bands, Les Bantous de la Capitale, from a self-titled CD that came out some years ago on the Anithan Gapi production label. We hear a track off of this one called Dignité. Keep your dignity up. Don't let other people watch you dancing. Here we go.
Dignité na kosenga o Dignité ya nzoto nanga Dignité Francis Luta Oka lolaka ya mulonga lina yo Mwana makita Mama ebisa kanga mokolo ako wae Bilima na enyo sose sima nangai Kasili zwinga mwana moto na ebiteo Pinjole kelili ziba ose ya mote mananga Chakambo lingo e kotinga na nzotwe Loko la zigida na loketu aba mama E loko na linga e komisinga solo zoba Lofundwa dindye suka kasena kombo Mama na we, pona yo kaka Nako sala nini ye Poto zonge langa Mwana mama na samwe nzoto pona yo Gaiko baebi sangali kambo na mama Bibo swa kanga miso libela Bongo ya moto buje pona makanisi na yo Lingana katia lopango e Na balokater toko mindenge moko Yosundo lingana katia ngunde fae Na baboyajor toko kani Eloko na lingate Esko evite Makambolo baki nanga mokolo wana Esa kina pasi na mosema est-ce que vite na nzela zando na leka kalisu te po na yo est-ce que vite bakoma kolakisanga misapi mama est-ce que na nyonso na nga no topanda te na boyi na boyi sokio mesala kosambwisa mibali mama epananga na ndima te luka na yo bayeba mesala kobeta na bikoko na moto soki mpo na nga godron na moni kaka nabendi na ngai nzoto e na gaze na nalobi lisusu e suite au qui m'a mié
Anakomananga vacciné la barbassi Ya bolingo
O kanisa ki nalinga ki kolimbisa yo Nenge la mesa ni saka yo O pandi sangwe pa ya batolobi na bango Mobali wana zali na maboko na ngaye Bokiti samite malobi boko mona ngaye Na vandi ye ye
Sokyo ya kipona kosa mwisanga osuite
Osuite mangi maloe
Anakoma nanga vaksine na babasi Ya boingo
Na mikolo to salinga na yoto vandite Na kanisi mingi ye Na zibara porba salina kombo na yo mama Epe singa ba pense Na monika kako swale zali mapenselie Dotika na ye
Soto ya kipona kosa mwisanga osuite
Osuite Kristina na mpuya
Anakoma nanga vaksine na babasi Ya bolingo
Nasi nasi nanga lidi ya motema he Alinginga ya tro Na boyo le kaka peme na lopango na bango Kosala ba jeton Nga na boy, na boy, na boy Kende na yoye
Soto ya kipona kosa mwisanga osuite
Osuite Josetie
Na yako mananga vaksine na babasi Ya boingo
Tana mobali a piratoyo Solange Omoni nenge rosa bani ko nyo kolonga Ondimi likambwana
bolingo la lobinga na pekisa yeteo mwasi asengi ngai pandala ndakwe mwasi ale mafuta ya nzomboe abuki mobeko ya bonkoko ndimae mwasi asengi lipanda Asilisi moto nyonso na lopele Alomboli misapi nyonso ya maboko Ngana kamui atalinga asekie Sheri ya oki mpimbo ya mafuta ya buwa yoi Abeli malade ya waya waya Polo twae Polo twae okali kamboe Abosa nikoti ya mungwa na basenzie Prese elekaye na barenyo ya musikie Na bundi na pondu lokola ntabakoli ya nkasae Mwasi alambe ninga nzombo na saladeo Abuki mobeko ya bilengye Omele ngilae bominga iko boma bampangie dielanga mosaka ya cooperation atana embi kimongo mwasi ya okanga iteo ao kielengi ya enzenzeo mwasi ale moto ya boayo abanga lisusu mobali te bandeko apakolingola lobinga na pekisa ye teo mwasi asengi ngai lipanda na ndako mwasi ale moto ya boayo abeli malade ya wayawaya sebeneo nyanguma yeye sakana yeye ukaloketo oyo mondule yoko nyanguma sakana muke seka muke cooperation mbela yeye mondule ya tembe cooperation suka mabina yo
Yo estoy en la oscuridad. Patria, no.
The leaves may have fallen, but you know what? It's warm outside. You know why it's warm outside? Because WRIR is heating it up, and we are doing it here at the end of the year. As we count down to 2016, consider making an end-of-the-year gift to Richmond Independent Radio. We rely on the support and generosity of listeners like you to account for 90% of our annual operating budget, whether it's $10, $100, or more. Your end-of-the-year gift is tax-deductible and absolutely essential. Go to WRIR.org and make your gift, and happy holidays, and thank you. That last track was Faya Tess, along with Tabule Rochereau, a duet there, and the Afrisa Band. That was Hui Kilos on guitar there. The song was Mofude from the CD Samtora, which came out in the early 90s. Before that, a reissue CD on the now-defunct, sadly, Ngoyarto label, the group Tiers Monde. And the name of the CD is Tiers Monde Cooperation. We heard the song called Bowayo, and we started off the set with Le Banto de la Capital from a self-titled CD. We heard the song called Dignité. Let's hear some Papa Wemba and Viva la Musica now from the CD Mokilingele. Here is Le Sapo.
Thank you. Dani na mi pesi To sala libota To bokolo bana Ezala mongo nzambe ya benisi
MCT, voici le buteur de la prolongation Dani Lukombo
Dani na linga na tina yo mwinda na ngambolingo Awa yo kokende, molili na mundema Solo bolingo eswanga bongo yo Na koma nene mokolo yo kona bosa na yo tena Na kusenga na nzambe doza la kino niwa Lokola tolingani, eza la mura sepo Lokle fleur d'amitié Yale loke mobimbo Bolingo posa esilite Balobi oke imotako
Dani ake iye Souvenir ete Nevada Nazanya ta foto Boule miche
Natarako yo Natangwa kulala Tika li cicatrice Bota monene Bolimwe loko la molinga
Et bien la classe C'est Eric Marchano Kana et d'autres Mondobe, Richard Mwapa Mao
Dani Akeinzambe Souvenir de André Kimbuta Nazanga Tapoto
Nakayo Natangwa Kulala Tika li cicatrice Pota monene Muli mwelo kula mulika Sango eke inzambe Eske yoko zonga na benga malelo etula
Oh, le vieux Gaulois Tijano Acha Mopotoba, Coco ya Londo Jean-Jacques Lufuma Germando Fambi
Nanalela Danina Ngao Nalela Daniko, soki olinga kinga iteo, melo ebisa kinga yo, atandele toko morana na yo, na biksele o.
Ete flike, bichu doste, beti buru. Willi stare,
nalela Danina ngao, nalela Daniko, soki olinga kinga iteo, melo ebisa kinga yo, atandele toko morana na yo. Na pixele
Amanu Kosa Mami
Mokola mula kono kami zoto pe molili Miko indela pelisa mwina dalita mwana na tete to mesala Na lelina mongoko kono koko ya dali Balali pongi bala munga bapona na Chaloti na kolela naniye Monique Gigi e bonja siyenga kokote ye
setete kotto
nalela danina ngayo nalela daniko soki olinga kinga iseo pero ebisa kinga yo atandele toko mona nayo na pixele
ay sashi bongo
Dani Dani motema nanga na sali nini pona bosana yo estomo ke loko nini yo kopi melanga chanto mukena oh irite itele
wilimpemu dite omeonga masanine la parisienne
Dani Lukombo, yaya nasuna, saele, bana londre, mwashi.
Yesa laki, mkule na nakokwa, uye bisaki na toko kutana na chanselize, mwese uye. Atmosfere malaika.
Tala eme bobanza,
na bengisa
ki poto kutana yo mona nite ba komi koto na ngaso kozali wapi ngana sangili lo ba jipe anzuluni ngana lela dani na ngayo ngana lela dani ko soki olinga ki ngai teo elo ebisa ki ngayo atandele toko na yo na balonde yo
Dance Le Wanza from Wenge Musica Bese Beje. Back when Wenge Musica Bese Beje was a real super group featuring the vocals of JB and Piana, Wera Son, Blaise Bula, Elaine Impala, Adolf Dominguez, Manda Chant, guitar by, Alain Macaba. Great band. Back from the 90s. Actually, almost everything I've been playing is from the 90s. Today. Before Wenge Musica, we heard from Zaiko Langa Langa, a little Seben from the song Betu Bayaya from the CD Backline Lesson 1. And before that, some Papa Wemba and Viva la Musica from the Dario Productions CD Mokili Ngele. We heard Lisa Po. Support for WIR comes from ALB Tech Computer and iPhone Repair Services in the Fan in Mechanicsville and on-site by appointment. ALB Tech, they fix computers. Services and offers are updated daily at albtechrva.com. All right, let's hear another supergroup. This is every time this guy gets together, he makes a supergroup. This is the songwriter Benz Patrol from a CD that also came out in the 90s, 1997, on the Sun Records label L'Heure de Vérité. The moment of truth, we're going to hear the song about true history, Histoire Vraie, which features, who's on this song? Let's see, Dindo Yogo's on here, Maloj de Lugendo sings the lead vocal on this. Who else is on here? Kyan Madoka is on this, playing guitar. I believe Awilo Longomba's playing drums on it. Okay, here we go, Benz Patrol, Histoire Vraie.
Solo. Washi Kisuka, fidélité.
ki washi ki suka e pesa ki ngai mposa ya kolinga na kati ya motema na kamati decision osuine sika ya lokumu na motema olinga ki nga pe ondimaki oyoka ki soni mpo ya kopesa yano otungisa ki ngai mingi oyeba soki mpe ya solo nga na lingaka yo ngai mpe nakokaki te kolemba nzoto e Mati decision osuine sika ya lokumu na motema olinga kinga pe ondimaki oyoka ki soni mpo ya kopesa yano otungisa ki ngai mingi oyeba soki mpe ya solo nga nalingaka yo ngai mpe nakokaki te kolemba nzoto e ponte nalakisaka
Petro motani.
Onga ebeti keba.
Kende mateyako.
Kende okelasi.
Ozwa mayele.
Oh keba.
Keba na influence.
Oh keba.
Sengi Maria Bolingo Ale Milano
Papi Chiquieva Maitre Pileroi